Yo, welcome to just another pod. My name is Ngumbau.
My name is T-Daddy, number one, numero uno.
We are back again with a midweek episode. I'm here with man himself. Like
Man himself, nini? Mini member, bro.
Man himself like T-Daddy, man.
What's that?
How you been, man? Since when? Is it Saturday? Because Saturday or Sunday?
I just came to the last episode.
Oh, the last episode. We are true that. Yeah. How you been, man?
Nimekopoa. Dika road kunibamba mzee. No traffic.
Oh, for real?
Oh, yeah. Monday. What? 7:30, 20 minutes. Pale CBD mzee.
What?
Square election, nilienda kuvote. Wednesday to safi, Wednesday to safi ndio leo sasa mzee.
Bona
midweek episode.
Bona watu wa kuenda kuvote.
Hapana, msimize bio mtu wa kuenda kuvote ama alienda kuvote. Wewe ni sawa. So long as we exercise democratic right yako. As in so long as uko kwa oppressors ama oppressed, as in wewe uliamua tu ukae katikati.
Kolukuom.
Easy, me do at the end of the day. Apparently, been on figures.
Hey, Buddha. I think there watu wanachanuka, bruh. Vile naona kunaenda. Hey, man, there was a low turn. There was a low nini. Watu wakwenda kuvote, by the way. But people are getting tired. Unajua, atuwezi shindanga hapa tumelia. Hey, sijui serikali, sijui nini. I think after, inaitwaje? I think 2020, this COVID thing na vile, you know, people suffered actually. Watu waliteseka by then. I think hapo ndio sasa watu walikuja wakaona wenyewe. Watu wenyewe, hatujali. Watu, inabidi si wenyewe ndio tumeshikiliana.
So I think hapo ndio watu walifunguka. I think, my point ama my opinion itakuwa, let's hope for the best, unajua? If uliana kutupa kura, tuseme ulivotia the best mwenye
wewe ulichagua,
mwenye ulichagua una expect akusaidie.
Yeah.
Uli learn manifesto unacheki.
Yeah.
Juu bro, niko na funny thing mzee, leo nimesoma.
Yeah.
Bana kuna wasi.
Mm-hmm.
I think he ilitoka kwa majority of the people who didn't vote.
Uh-huh.
Wanasema I think kunafaa kuwa na, let's say, position X.
Uh-huh.
Ilikuwa na 4 candidates.
Uh-huh.
Wanataka ikuwe na 5 candidates. The 5th candidate ikuwe none of the above.
Oh, like kwa voting paper?
Kwa voting paper, ile ballot paper ile.
Ah,
ikuwe, ikuwe,
so position X?
Position X iko na A, B, C.
The people vying, sasa.
The people vying.
And then?
Then
another check box.
A, B, C, D. Then E, uh-huh, ikuwe another box ya.
Yeah.
Pale none of their bags. as in none of their bags ikipata more votes.
Uh-huh.
Ikuwe our A, B, C, D.
Uh-huh.
Awako. Unaget?
Watolewe.
Watolewe as in draft wasi wengine favorite.
But favorite, okay, na kama sasa hao ndio walipita. Like according to
if hao ndio walipita, ni sawa, well and good. Lakini if E,
none of the above wins.
Uh-huh. Iyo 50 plus 1, wacha ikue, enyewe.
Eh,
hey, hakuna A, B, C, D, hakuna mtu alikuwa didi, alikuwa,
hey,
alikuwa eligible for that
position.
Unacheki?
Yeah.
So
lakini hiyo ni ngori bro.
Ni ngori bro, lakini
but I think tuna grow man. Unaona millennials na Gen Z bro. Wase wengi sana wanakuja,
kumekuwa na low voter.
Wameanza kuchanuka. People are like, vile tunafikiria by the way, like the younger generation na sisi, because we are still young. Buddha, things are taking a turn. Vile, I think there's going to, kuna point tutafika vitu zi change.
Liberation.
Zita change. But because our thinking is not like
true,
the
true
old kind of thinking. But that makes sense. That makes sense. But you know,
at the end of the day, unajua uko hapa ku vote for your favorite candidate, mwenye atakufanyia better things.
Exactly. Unasoma manifesto.
Politics hapo bro. Eh, na usome manifesto.
Alafu what's next?
That bana finances.
So,
hey, apparently, mi bro nimekuwa nimeka mkulan our age. Actually mtu yote anasikiza hii pod.
I guess they're just of this maybe 20 between 20 and 30.
20 to 30. Ama, let's watch at 22 youth 18
yeah,
to 35.
Yeah, the youth.
Bana apparently wasio mekua kimezo na advances pale job. Nisao mekua intern, umefanya nini, umefanya nini.
True.
Lakini sasa inakaa mina kublanda design. Unaweza access, let's say 100k. Uko unakatua 4k.
A month.
For?
2 years. One year.
Let's say after 2 years. Iko sawa.
Sindio?
Lakini sasa, what if you lose your job in the first year? What will you do? Unajua?
You have to pay up. You know, the whatever sort of money lending agency or whatever imekupeo do, hiyo do lazima utarudisha. Unaget? Like, okay, nimekuwa employed. I was employed at a certain point. And me, actually, niliingianga kwa hiyo ngori. It was actually a very stupid thing to do. So, here's what happens. According to my own, let me speak for myself.
Yeah,
so, uko na job. Job umepewa, you are being paid, say, roughly 50K. So,
50K, yeah.
50K unasema, say maybe, you know, the more the money, the more your expenses. So, mkona keja, nini. Then maybe a certain month comes and then now you have to maybe seek an advance. Advance ni ile, tseme ni katikati ya mwezi na unasikia uko fixed sana, you have to ask for maybe like kitu kama 10 Gs.
Yeah.
So 10 Gs ni advance and then at the end of the month utapata mshahara wako sasa iko 40 minus that 10.
True.
So what happens is sasa you are used to this 50. So the moment hii kitu imekuja ikakuwa ni 40. It becomes a cycle.
Bana inakuwa noma juu sasa unajua ulikuwa umezoea pale shopping ya leti 10K. Umezea kufanya vitu zako hapa kule.
Kuna Ferrari, kuna job, nini na nini.
20K.
Wi-Fi.
Then uko na rent yako ya 20K. Maji. Bro. Unapata sasa, ulifinyo na 10K kwa vitu labda zilikuwa zikusaidie. Ama labda kuna zile projections pia. Unajua kuna biz pia unajaribu kumetu na nini na nini.
True.
Lakini sasa, unapata hiyo ile siku yenye hiyo advance itatolewa kwa maisha yako mzee.
It becomes a cycle. You'll always have to uta keep on.
Labda uombe hapa ulipe ufanye nini unacheki.
True.
Bana my youth.
You're living utajipata una live a cycle of debt. And it is
cycle
actually
of debt, juu lazima ulipe 10K.
Yeah.
Ukope another 10K.
True.
Juu lifestyle yako ina fit
lazima,
50K. Lakini sasa income ni 40K.
So you have to sustain.
Yeah, true.
Because, sasa another thing that nime create fujina kwa akili inaitwa lifestyle pressure. So
you get lifestyle pressure.
You get that just because you're used to.
Bana niko hapa kwa ngumba huu. Ngumba huu wako na home theater mzee. Bana pia mimi yuko kwangu.
Mimi yuko kwangu lazima ungeta msimamo.
Acha hiyo ufa ilale. Acha nikachukue advance yangu so, niekelee home theater.
Achana hata na advance. Juu advance nyingine hizi cheza na home theater. Unasema niaje cheki? Niko sako fulani ama kuna wasee fulani wa banki kwa fulani walikam. Niliona loan zao naweza chukua juu maybe naweza lipa in 1 year just because you saw something else in somebody else's house and you want people to come into your house and feel the same ama have the same kind of feeling ama they just unataka tu uwekwe mahali na watu so buda unajimesa unaenda unachukua ile loan sawa ukishachukua hiyo do buda unaenda na bail on theater unaenda una hata una upgrade sasa so unasema hizi viti zangu kwanza zinakaa sura mbaya
acha ni
chani ya DC recliner unaenda unasema by the way ndio na nani yako na kuka fit hebu acha nimpigie
nione gani ama nijue gani iko juu yake
so unajipata in the long run
unapata bana anko yako anko yako anatumia 3 kuka na 1 electric unataka 4 kuka na 2 electric
oven
lakini sasa ni sawa, unajua ni kuanticipate si mbaya, as in ile ambition unajua lazima pia utake kulive fiti, lakini we make sure
una live your me
una just live by your means,
by
unajua hiyo
yes.
Ndio point
yeah.
Na hii kitu bro, acha nikushue, acha nikushtue hata
even nishtue
hata sikukushue nikushtue my G. Hii kitu inakuja inapatana pale kwa magari. Nilibai viti yangu nimekuwa nikikato 10k yenye niko comfortable nayo, lakini sasa mbogi iko na makex. Sasa nikienda pale nipige hesabu ya makex, naona naweza ongeza dent yangu ya another 10k, wacha nilipe makex 20k, ni roll na maboys wa makex.
Mkienda road trip kuna occasion.
Mkienda road trip isikuwe, tunakungoja bana, uko na 1000cc.
Bana, umeachwa nyuma sana bro.
Umeachwa nyuma sana bro.
Gari yako itembee.
Tuko hapa, hii place ito aje?
Viewpoint. Shapiga picha.
Tuko viewpoint, shapiga picha, wewe bado unapanda huko. Bado unapanda, bado uko yaki unangangana. Unacheki?
It's lifestyle pressure. And it's actually real,
by the way. Na inakula wase, inakula wase.
It's a pandemic, bro.
Ask you, denye, mi kenye neza sema, tujirealize mapema, tusikuje
kuregret
baadaye, as in ikue, ni aje, bana makex yangu inauzwa, na siwezi lipa hiyo
20k. Inakuwa auctioned kwa sababu
mind you utakuwa auctioned, alafu bado utabaki na dent. Yule gari, let's say ulibuy at 500k, 1M, 2M, 3M, 4M, bana ule msi alikufinance, lazima kuna ile interest perspective yenye waseo unaangi huko imeficho pale kwa installment. Unacheki? So hiyo kitu inakuja inakukula design. Bana utauziwa gari yako 1M, ubaki na loan ya.
Tupatia ni scenario. Uko Wera, sawa. Umechora Wera, uko umechukua whatever financing, umeshika dinga yako.
True.
So uko employed, loan ni ya 5 years, sawa.
True.
Then employee huku kuna kwa retrenchment fulani of which atuiombei, but it happens So it happens midway, tuseme.
Unajua bro, unaona Buleang alikuwa kwa previous episode, Buleang ashaniambia once, ini tukiwa atoi hata kabla tuanze pod, for sure if umeandikwa job, uko at the mercies of your employer.
Of course
huyo jamaa akitaka kutema mzee,
unaona
ni kama, lakini sitaki kujitaja ama kutaja mtu yoyote. Unaona ule mamafua akikatia.
Unadua wewe.
Mamafua akikatia. Kesho huko kazi. Hivyo ndio wewe na profi, na certificate zako mzee.
Hivyo ndio utafanya.
Wallahi uko street scout wengine. True.
Bana, it's real.
Noma.
It's real.
Noma.
And you know, as much as you're employed na nini, piga calculations zako. Because you're not sure of when that person is going to do away with. Vitu zuu dhoka, by the way. Unakuja na mboni aje, bro. Tumaona tuwezi kusustain. So, itabidi to do away na, Nini. Sasa wewe umechujwa, uko na loan. Uko midway. Tuseme umelipa for 2 years.
True.
Then, sasa comes those 2 years. No, hizo 2 years ziko huko, hizo 3 years ziko huko mbele, ziko na interest yake.
Yeah, so hata
hiyo dinga ikiwa auction, bado doi jaisha.
Bana,
So lazima uodisie. So hapo sasa ndio unarudi kwa keja, juu sasa kuna viti ulikuwa umechukua, recliner inabidi umeuza, inabidi umeuza ile mpya tu.
Sasa bado unajua, so, unajua kitu moja bro. Anything yenye umebuy ka asset. Other than shamba, you see you appreciate.
Yeah, shamba you appreciate.
Lakini sasa umebuy laptop yako, 30 G's. Hawezi uza 30 G's.
Of course. Takuja uze mbao.
Umekuja meangalio mbao.
Ima 15.
Lakini sasa hii 10K, hopefully, uliko melipia.
Yeah.
Lete uko melipia.
Yes, kiambo
mzee. Sasa sasa inakuwa unalipa 10k ya kufinya button moja mbili, ama kuendesha gari yako kutoka point X to point Y.
Bana.
Na ni hivyo. Unacheki?
Iki tu
na kubeba maanti zako.
Usikubali
kukula na loan ukioa. Let's say hata si hata ukioa zina sata ina jamaa nini. Ni sawa, loans usaidia wasi. Actually loans are there
kusaidia. Yeah.
Unacheki. Lakini sasa unapata if nimechukua loan ya period X, let's say 10 years, wacha ni make sure imeisha na hiyo 10 years.
Yeah. Or even earlier.
Lakini usikubali ati umepewa liwe na na hawa sio wana kufinance wakuambie hata usi stress, tunaweza move to point Y.
Tusongeshe mbele.
Azi.
For you to be comfortable.
Zizi. If umechukua kitu ya kumaliza na hiyo hiyo mwezi ama hizo miaka, wewe maliza na hiyo miaka. Unacheki?
Eh man, hii kitu ni normal. Come to think of it actually. It's actually a very because mimi yenyewe najua wase kadhaa wenye wameumia na hii kitu.
Lakini sasa at the end of the day unajua ni msee kujipanga, ni msee kujijua pia, wewe angalia mbe.
But we also
financing lazima ikue.
Yeah.
Lazima ikue, as in most of the businesses operate na
loans. Yeah.
Hizo finances.
But sisi sasa utakuja uwezi jicompare na mtu ako na business huko hapo era yako.
Na huko huko era yako azina nakatoka pale salu.
Huyo mtu ako na business buda, huyo mtu pesa yake ni unlimited. At the end of the month hata do yake ajui ni mob anaweza lipa na alipa na hiyo loan na hata amalize loan earlier. But wewe uko era umejifinyilia juu lifestyle yako inategemea kila kitu. Kutu hivyo. So we felt like it was much more important to speak money. Enyo watu wogopa hii topic.
Hey, by the way, wacha tuangele. Hii ni reality na inakula age yetu, wacha tuseme. Unajua?
True. The youth are being, tunaisha.
Tunaisha, ee.
Unaget. Unapata msee alikuwa na
potential. Ule msee yote unaweza salimia oza. Kwa hii group. Wacha tuite age group. Kapenguri, hapa. Kaa si kapenguri. Lakini kulikuwa na age groups pale. Unajua, at the end of the day, hii ni comedy.
Yeah.
Hii ni podcast.
Yeah.
Real to real.
Yeah.
So, wacha tuchanuane
mapema. Wacha tukue real.
Wacha tukue real. Lazini, kuna wasiwa napotelea kwa hizo vitu.
Walai. It's a
na unaweza dhani ni wewe, usifeel ati pressure ati labda ni wewe tunaongelea ama nini. Mm-hmm. Lakini, pia anti yako, anaendesha labda haria.
Haria XX. Hybrid.
Haria hybrid. Yeni akiambiwa, amekatwa mshahara afanyi. Unajua?
Nikweli.
By the way, hii ndio ukweli. Wacha tuambiane tu ukweli. Leo tumeamua kuongea ukweli kwa midweek episode.
Yes.
As much as hii ni comedy podcast ama interviews na nini.
Yeah.
Wacha tuchanuane. Unajua?
True.
At the end of the day, lazima tukae tukijaliana.
It's actually...
If kesho unataka usikize hii pod, ama if kesho unataka ni record hii pod, lazima pia... ufocus na zile mistakes naweza make ni one.
True.
Ama pia mimi ni focus na zile mistakes unaweza make ni ku one. Unaget?
Ni kweli.
Eh.
Oh. It's been real, man. That's the midweek episode. Kumbe
tunaweza kuwa serious my G.
Buda. Sasa ingine inabidi, man.
Inabidi mzee.
In life lazima tukue realistic sometimes.
So lakini by the way mzee, peace. Unajua tunasemanga peace out kila podcast, bro.
Unaonekana ni mchezo.
Kali mchezo. My G. Hapo penye tuko pale kwa elections yenyewe. Peace
all the way, man. Si tunataka tu hii kitu iishe, turudi mboka.
Turudi mboka.
Lifestyle turudi tu mle. Kila mtu tu arudi, turudi tu mboka, man.
Mwenye ameshinda shukuru, God alimchagua.
But by the way, pole. Cut short. Simaliza kwanza. I've actually seen people waki concede, man. Buda.
Actually, watch out.
That actually is a good thing.
Juu tuna record this on 10th August.
Yeah. Today is actually the
Twitter,
day.
Si hata leo, hata atijua watataja labda the biggest hit, watataja nani alishinda.
Yeah.
Pale Langata mzee, pale nilikuwa Twitter.
Yeah.
My G asubuhi.
Yeah.
Inakuwa ni aje, Jalasa ameshindwa, sijui Jalasa afaa aende mtaani, unajua? Asubuhi. Actually kutoka jana nilala saa 8. nikifollow tu as in kuangalia angalia tu.
True.
Pale Twitter wasi wame troll mpaka Jalas. Actually Jalas alikuwa na trend.
Trend, yeah. Ndiyo,
ana trend noma inakuwa eh ni aje
sijui
umeshindo enda mtaani sijui rudi kisi sijui nini funny thing
tunaamka
midday aye inakuwa opposition wake
ame concede
yeah. Eh yeah.
Na so, si yeye peke yake nimeona wase wengi sana by the way ametweet there like by the way it's been real wenyewe mmechuzwa wase mimi nime concede
mwenye ameshinda hiyo ni peace eh so eka vota huyo mse kaa wewe vota wa Mr. X if Mr. X amekubali ameshindwa na Mr. Y
yeah
na amekubali yenyewe openly
yeah.
Juu unajua sasa social media we are just talking as in nimesema
yeah.
Mscreenshot msambaze mfanye nini
tusikue na
usikue wewe pale wewe supporter wa Mr. X
usikue na jangori
na supporter wa Mr. Y
unaget jangori sasa jana
jangori
kana jangori wewe ndo una jangori una jangori on his behalf relax wewe relax
jamaa mwenyewe ako easy hata amekwambia ako sawa
sasa unaenda kujangori ya nini buda rudi home
piga
hustle jiendeleze kimaisha
jiendeleze
kama fulani
kule fiti pia unajua wewe gonga mayai zako asubuhi si mayai zako boy chana as in mayai
chicken eggs
chicken eggs
lakini kuna mzee nimeona TikTok manzee ametoa ma feelings kuna jamaa fulani nimeona TikTok manzee analia sijui alikuwa anafanya MC wapi
hapana usilie by the way unajua
amesema hata watu wasimsalimie
fun watch a show bro Mick tu moja nasemanga leadership
ni a god bro
ni a god
true.
So ule mse mwenye umeekewa as much as una feel ulikuwa unafaa kumshinda ama ulikuwa unafaa akuwe chini yako as in ni God ameamua.
True that.
Yeah amekuwa easy.
Yeah.
Unacheki?
Yeah.
Usijifinye usifanye story mob usifanye ati sijui nini. As in peace.
Yeah.
If I'm a leaders wenye tu nimewaita Mr. X na Mr. Y wameamua concede.
Yeah. Wewe ni nani una?
Wewe ni nani?
Tulia.
Unajua? Huko chini yake. Yeye ashaamua. Alafu relax my G.
Anyway, iko sawa man.
Anyway, hiyo imekuwa midweek episode.
Yeah.
Peace out guys.
Peace. Nimesema
peace ama peace.
Peace in.
Peace. Peace out guys. Aya, tunawapenda. 100 plays. Asanteni sana my G.
Yeah, for sure.
Wow, poa. So tuna record tena.
Tutawapata end
hiyo Saturday later 8th episode.
Yes.
Hey, tumegrow.
Tunasonga. Anyway, it's been real man. Peace.